studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sekrabe kala ko bayrindirdem ko jam tan wodi alkamisara chapantati lewru avril sappo jeego yande jabbiri maslimaji chapat nay e joodo maison de la presse bamako do juttino no do kabaruji du yumor way galo kanko no docteur no mu jiro wonto bonki jambe to on compétitivité ministre kumido kabaru cialal leedi meedi ndo yottu kile ngalure kaynde tiagal ko yimbe la wonbe ton gollobe le sur doctoronde koli ton murtere mudde so kolli mboy yonki mudde hono nyaw coronavirus wurino fa hande dido imma daraji mi cete den wiide dum won yeltugol jamma dum hadama leedi meedi ndi nokkuno docteur Sebu Kay wiama wattu joni dum won dewdo tidalaji mawde fewde jagotobe wonbe tonbe jababuji wotteji dido bal leedi meedi ndi député yakko holli tindi wattu jono kay député en temedro nayum en jabbabe ka fu cuubama leedi meedi ndi cour constitutionnel kanyo hokki diro jababuji kikida ko di wonno sebe kabaruji dimi jogini on do kikida ndi bismillah modon e hebate tiagal ko dum woni murtere dum woni yimbe la gollobe le sur doctoror nokkuno dirteedo dum woni kay holi tan wiyede kanko ministre kumnido kabar cialal leedi meedi ndi noddirte misel hamala sidibo yeho yottikile o do nokku o wi jamaare gollore tonde juina hakkile mudu solado jabi kay hedintaki tiagal honno nyaw coronavirus o wori leedi meedi ndi fa kebe famtar kedden Ousmane dum woni Ousmane Nyali Boule Aminata Diallo
laamibe wombe do bomo ko don nani murtere darnibe cialal kayitu Michel Amala Sidibe ministre darani do cialal leedi ndi kedademo.
Vous savez, on avait un.
Menani, Wulitango, Wulitango, Gotter Got, Golo, Lindusu, Doctor, Wadi, Wulitivide, Ebenjogi, Titalaji, Bembawa, Darnad, him, and Yobe, COVID-19 Nangi, Sabe, Bengala Kake, Titalamut, Mod, Windumape, Dun Sabi, Kanankopame, and Warded Ohande, Fondara, Kabaruji, Kandi, Darane, the Koyavi.
Une évaluation rapide.
Bam de Lawi, Jaudi, Engal Golan, Ministre O Hoki, and Nyoji, Jaudi Fafan, in a Titalaji, Mappe, Karen Faha, Michel Amalasi.
Nous avons mis en la
min gatti e juude doktoren kaybe kake gollide mina andi golle mudu yafa handen le adnarndu le defu na kaja kake gollirde mi tewti midioji temedere chapande tati watte sudu doktor kaindu yalla e be darano sawrde nyaw covid-19 o watte fu sini kake gollide kebama mi mbiyan kay ardine
kay lato nokur arandere non hollitiri ministre darani do cialal leedi ndi fa Waltina metti daranibe cialal dogotorore kayle Geladio Traore kanko woni porte-parole daranibe cialal ton kedodemmo
ce moto na très satisfait
mi belti sanne beta ko o wargol o ministre o an hejami dum ana wawi bildude kabaruji kewdi e studio dogotoron du mi wawi wide jati habgol nyaw o ya an yes fa min tewdam fi o lalla le region kay o ima daraji ana gondi wala himbe ana gondi hokkindede juude fa kabo e o nyaw
tiagal dum o jowti darnde dogotor en be ministre on dardibe e jorda kalden kanyimbe baltina hakkilaji mabbe fa habu wodungu e nyaw coronavirus o heba sembe
fa hande nyaw coronavirus o leedi meedi ndi holli tawede nyalawma hande yibbe le jetton o do nyaw yiya e mudun en dun le chapantati lewru avril ndu kan holli tiwidi yibbe le temen nayo chapant ngeenoma kanyen chaawi o do nyaw temdro chapantato en jom kanyen gon chantonabe no ga en jeegom du kanyen keddille o do nyaw coronavirus dido kabaruji fodo mba hebdu dun do stati amen whatsapp numero anni chapant jidde jeegom chapant jeegom e didi chapant jitte jitte chapant jeego no noddimi o do numero via mo mere mere 37321 fa hande keddoto hono nyawno dirte do coronavirus o wori leedi meedi ndi holitindi wi wattu jono misideje gon le nokko yoga e majje ka fu uddi ila wakande o do nyawmata leedi meedi ndi godde misideje di do an gonde jukkitere nyalawma hande no holitindi wi jamar nan wonde yaade julo ton tayde wiide nyaw an wonde lanyud le o do nokku fu fa hande fa kebe famtade ngare kede Ousmane Nyali Boule Aminata Diallo
miside fay watri uddaka bananka bugu sabe nyaw coronavirus dum wonno ko horebe miside mawnde de hande koliti wiide jamadu ana yafa hewo julde leedi misideji le o wattu ko beedi wiide el hajja sekna jawara al mujibi miside mawde bananka bugu
nu onas
misideje jeegon min jogi do jamma fu min juldan no min jidiri yude sappo e jeenay yende warde noga yende jam min galati dalla jama jum yimbe dun gara e misideje de fu fa heewo
avec les gens
le o wattu wo misideji kewdi uddade le ngallure bamako de hono miside mawde de ande dar salam gonde le kumin tatobo keita mohammed wo e fedde kuminibe golleji miside de
miside amende uddama hande lewru e yontere dum watta aljumaaje joy min julata jumma noddino o waran wakkati fu noddina kankatan goto natta e miside de o noddina fe goto warata julde e miside de sabi dum kada dum
formellement interdit
metin tindi wida fedde conférence épiscopale mali hedde mudum holliti wida darni golleji le église ngaji faande bamoy dabere heere
holliti tindi wida fa handen hono kayi en gonde haldudo nobe bihi dum woni almamisid noddirtende bananka bugu kanye joko mudum fukkidinoki e nyawno dirtedo coronavirus tiagal ko min jesomi battu yiko tamu wiyede dum wana ngonga be do yimbele dino nyaw on nangaybe wana hala faabe keddoli hen kay dum bataki mudum du windama wattu jono fa kebe famtade fande kedden Aminata Diallo Ousmane Yali Boudi
dum wana ngonga almami fi goto mayali e nyaw coronavirus do banaka bugudo pene baleje kirin neddo heba ka e misidaje banaka bugudo fu mo nyaw coronavirus on nangi
archifo onanana de yo halaji almujime miside monde banaka bugu de ande gonde le komen jagobo bamako e wi el hajja sekne jawara miside fay wotere neddo mudum nyaw coronavirus nangay
ce sont les remakes
halaji godudi junin dioji almami en didon maaji sabi nyaw coronavirus wana ngonga mi woni almami didabo o wattu dum en hakkillema wana hala ngonga ren tewo bay warde ga anga wakati mo be jidi fu mi do landini jabaade hommu fu e do majjun
par rapport a ce qu'ils disent
mob o holiti wi ana andine nyaw gonda hande le adnaaru ndu o holiti wiide lanygol nyaw o yo sabi junum baaji meden fu e tawede jawara ana darta himbe wal ngatana koy mo ben hakkilu e halaji kala tedi di
vraiment
so gonko tiidala godu da hande hon nyaw coronavirus o junum baaji non eden kani yopude junum baaji di njoken e al kongotan waawi yafaade en yafa makko an waay sabinde nyaw coronavirus o witta dogotoro dum yo al
mi cintinde wiide ko buri himbe temen nayo wonno be nyaw coronavirus nangi le leydi meden di e wi kanan kobe dogotoro e
famu wadama do hen sanne wattu joni o on jaarama do dido kabaruji hollitinide fa hande hono nyaw coronavirus o wori no sijo tamanan wonde wadde doni imadraji
sijo tamani
hono nyaw covid-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tabe wana memondiral fe jati kamar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tabe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi so a sala e memudi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw covid-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden labal ana wawi rende e makko dum sabi so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
le ngalure segunde wattu jono wiama ko wino dirte couvre fe dum jamarnde fati yalta so bami fa nokay go yambe yottiki dido tidala jara gondi e jottaade yimbe le jagotobe wombe tombe sa bami misala ciottobe otlaaji fa yotto ciottobe tewuji kanye tidobe mutungaaji wombe le odo nokku be biti dalaaji mawdube jogi ton nyaloma handen o kedara men fatu segutu no dirte Mohamed Sisi wonko mo hebini min do hen do facci tan Ousmane Nyali Boule Aminata Diallo
illa couvre fe o fuddi gollobe yogaabe jamma to segutu golleji mudun en panditi o yogaabe dun darne fanta kulbal kanko mo cotto nyandu to segutu e lewi makko golleji di darnam kedo demmo
nous avons eu beaucoup de
tidallaji kewdi men kibi sabe couvre fe o kabaruji kewdi mbayliti wattu joni o sabe himbe ngarta illa law ko sottiteno ko heewi ko hebtino arande hebataake joni e dum yembi min sanne fayfa min keba ko min nyama anati min wattu yoto
pa manger souvent
Ousmane Diallo cotto tew duppano holliti wiide motti duppude fe feccere feccite ko duppanno e nyalom kedo demmo
nagum bagan dabaaji didi na tati kirsan nomi ka joni fayfa min hebbe sotta tew daba goto anati dika yude bete fa yaade jamma sodobe juude amen hewbe jamma joni ko ngarata sini kebal fanditi an wawi waddude tidallaaji le galleji min milino sini lewru korko ndu wari tidallaaji di buytode seeda ka fa joni wala fu ko laati yalla fi min baa hebbe kaalis ko ni gig amen dun
ko beede be yimbe golloobe di golleji hutteji couvre feu di yottike sodobe beedum kedo dembe
oui sar
ana heewi ko wayliti li nyamduuji himbe kabaruji kewdi dum bayliti wajibi kina himbe ngarta tuudi law ngara illa 20h na 21h so wana dun sini 22h yottike fay nokku wala do jaata fa keba do nyamete dum ti Allah mawdo non couvre feu o mi mila yalla wadgol mum nafa won hen dum wana ko welimi
be yimbe fu ana mili dum timman no yaawiri fa puddita golle mabbe ni no haniri won ko Mohamed Sisi hebani studio tamani wude segu
holitindi wido wotteji dum won dido ba député yakule leedi meden di jaba buuji di kay sud cour constitutionnel hokki dum leedi meden di kambe député en tamdre chapatna me jaddom kanbe subede be kay fube cuuba ma nyalo ma ando leedi meden di
studio tamani yo faabal laamu leydi Suède, Danemark, Suisse et fête de l'aide Europe.
Se kraabu njeyelo hotunye le kere duuji to watto nangiri en juude odo kabaru gotta men garta hokkude on ton dum nokkuno docteur Euro sobe bi yimbe le humnibe kabaru demal ko yati yimbe le chapanta ton kany en paabira ton watto joono ko kaani dum won pesire kabaru kammo wobbe do noddiri dum dum won hono ko noddirta metio ko faabi do ton kabaru kal gadra kammo le odo on nokku jamaare fabrian bi do golleji be paminama ton baddi no be kaani rewti newtira de do kudde le odo nokku se kraabu holli tindi wi dum joti on kala do modon tawede le mali fo e mangal mudum ono e korka hollitinde wiide kala do modon tawede le mali fo e mangal mudum faande yolando windu baraji yola fati tampere meden lato mere faande fati je fe no kono andir on no do e ser yotre meden de ana wodi wassalam